Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Rafael Aghiyare ha ka dhawaada warkiir aabnimay daad raadiya baydhabo wadawada warkiir aabnimasiin ka hayn waliba kumadaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku wajahan dalka Itoobiya raisul wasaare Roble waliba usbaag indiray dadka ka nool deegaanada Galmudug ubnihi ku tirsanay doorashada aqalka sare ee maamul goboleed Hirshabeelle ee geeka laga doordaha ee magaalada Jowhar go'aan la ku saaray dagaal beeladde ku socda gobolka Sool Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Abdi Haash Abdullah iyo Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo ku wada hadlay arrimaha doorashooyinka akhbaaraadka banaanka raabnimada una seen kahayn wali banka door corona dawladaha Iran iyo Azerbaijan oo qarkan saaran iyo dagaalaman markala saaxiibyaal waliba waa qiraabnimo waa asniga oo taariikhda waliba ay ka beeganta 8 October sanadka 2021 intaas waliba hayaana dhageystayaal qodobada warkaan hiraabnimadan aanu shoon ka door koon atin waliba inaas diyaariyaasana war hiraabnimo faahfaahsan insha Allah hiraafeel dhageystayaal sidoo markaa saqiijan il wareedyo kalsoonada koro madaxtooyada Soomaaliya ku tirsan waliba geeka safarada dalka banaahin sheeyeen baxdoona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Farmaajo ka wajahan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waliba safarka Addis Ababa uu sanagaday kiinkuray ee waliba madaxweynaha jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo kabaha dalka banaahin shee tan iyo 28 April sanadkan xilligaasi waliba Muqdisho markaas ku dhian qallaas iyo isku dhacyo hubaysan oo markaas ilaa ku hortago muddo koror 9 sanahay ee waliba helwaanada golaha shacabkii oo madaxweynaha ay ku dhian sidoo uu noqoto ka halni Farmaajo iyo waliba markaas la kamarta qaaday aleemasaarka raisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo waliba Baljoon hisbishay talada dalkaasi haya ka guuleysay doorashada ku dhigay dalkaasi Itoobiya madaxweyne Farmaajo iyo raisul wasaare Abiy Ahmed iyo waliba iyo in aanu saaxiibo dhow waliba siyaasadeed waliba la kor hor hoggaamiyay kaligistaliska waliba Eritrea siyaasad furki sidoo markaas ay sheegeen iskaashiga abuuritoon badan balse waayahan mukulun oo waliba mid kasta xasradaha ogan gudaha oo ku inshay yana markaas ay amwaadi safarkan uu soo qorsheysan Farmaajo iyo sidoo kale usaqtoose iyadoo waliba khilaafun oo waliba markaas ay la xalli waayay sukul lahayd raisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble may og wejiga socdaalka Farmaajo uu wajahay doona khilaafka kul lahayd raisul wasaare Roble horey waliba lama ogaa in muddo waliba maalmo la taliyaha amniga qaranka Fahad Yasiin Haaji Daahir talii hore nabad sugidda hay'adda sardoonka qaranka iyo nabad sugidda Soomaaliyeed Fahad Yasiin Haaji Daahir aan kursurumi inuu iska dega Muqdisho taasoo waliba iska laftiinay Istanbul Turkiga uu Fahad Yasiin ku qareysada diyaarad yar oo waliba uu khaasana Fahad Yasiin Haaji Daahir talii hore hay'adda nabad sugidda sardoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA iyo madaxweyne Farmaajo oo isgarab siyaayeen waliba iyo raisul wasaare Roble oo la dagaalana kureed markii uu raisul wasaaraha go'aansaday in baaritaan dhab ah waliba madax banaan la sameeyo dilkii kiiskii ekraan tahliil fara oo waliba ku tirsanayd shaqaalaha hay'adda nabad sugidda sardoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo waliba dil shalay ka eeday hay'adda nabad sugidda khaasatan Fahad Yasiin Haaji Daahir oo waliba madax ku ahaa hay'addaasi dhinaca kale raisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble waliba uu seen ka baaqay bulshada ka nool deegaanada maamulka Galmudug aniyo roojan olaada la ka horayahay ama la ka horayahay degmada Guraeel ee gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug raisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo la hadlay dadka ka nool degmada Baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya yaa sheegay in markaas lan aqbala doonla in soddon sano kuriyad iyo markaas ay dagaalay ku dhian meel kumada Soomaaliya ee gobolada dalka waliba uu saaday in dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya taageero doonta dadaalada nabadeed ee waliba ku socda maamulka Galmudug raisul wasaaraha hukoomada federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa deegdaawo ee waliba uu sii deerisay isbitaalka guud ee magaalada Baraawe ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xilli uu shalay deerimbeelasay uu siiyo madaxweynaha Koonfur Galbeed uu soo sheegay in markaasay dhowaan isbitaalka uu sahadiri doono baabuur la qaado bukaanada saasatan uu ballan qaaday in markaasay la bilaabo doono baahiyaha degdeg ee waliba isbitaalka Baraawe ku jira la qaabili doono saasatan ra'iisul wasaaraha uu sheegay in markaasay dhowaan baabuur wali ballan ka targalina bukaanada la qaado in markaasay degmada waa hadiri doonan Baraawe. Wali warkii raamnimay idaacad raadiyo bay dhabaya dhugunsaaytan dhinaca khiyaaray dhinaca kale waliba geek magaalada Jawhara caasimada maamulka Hirshabeelle la ka doorada doona lamada kursi ee waliba banka dambeeya doorashada aqalka sare maamulkaas Hirshabeelle kama tala doonan kurmaha aqalka sare iyadoo waliba ka tartami doonan musharaxiin dhowr ee waliba sunoon in ay ku guuleysadaan lamadaas ee kursi ee waliba geek lambalan sanayn ee Jawhara la qabada magaalada Jawhar waliba ku dareemahay qaban qaabada iyo waliba diyaar garowga doorashada lamada kursi waliba sidoo kale ka soo noqon xubno ku socda gudiyada doorashooyinka iyo masuuliyiin ku tirsan maamulka Hirshabeelle aan isee waliba goobro ku nagada doona sidii doorashada kuraasta lamadaas kuraasiyaan aan kariyo doonta Jawhara kursi kumada lamada kursi ee geeka la dooradaha ayaa waliba markaas ay tartan shayo isku ka hareena wasiirka diinta iyo qaafta Hirshabeelle Abuukar Maqanay iyo Maxamed Qulmiye wali bana la filahay inay ka tirsamaan Zamzam Abdullah iyo Munaaime Ibrahim sidoo kale kursiga kale ee wali bana doorada ay Jawhar wali bana ka tirsamaan doona saddex mushar ah oo shalay Abdulqadir Hanafi Abdulle Abdi Hussein iyo Ali Shaabana horey magaalada Jawhar ee aroonta maamulka Hirshabeelle wali bana ka doorday in ku badan kuraasta inta badan kuraasta aqalka sare ee maamulka Hirshabeelle ee wali bana lixda kursi iyadoo kaliya markaasay ku xiran lamadaasay kursiga geeka la filaha in la dhameystiro xubnaha Hirshabeelle kama tala doona sanatarada aqalka sare iyagoo waliba magaalada Jawhar ee idlan ku dareemahay qaban qaabada doorashada waliba horey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu maamul goboleedyadan ka baaqay inay dhameystiraan kuraasta aqalka sare ee ku xirsan sida markaasay la gudagala doorashada golaha shacabka ama aqalka hoose nanoo kala gudinis ka jar odayaal dhagan walgarad iyo waliba xubno kale oo waliba markaas lan hal saare halinta walaad beeladeed ee ku dhay deegaanada saahimaayaga waa saahmeegaag iyo waliba sanga jabiye iyo waliba markaas iyo ka dhawaaqan shirweynaha lan kaliis iyo lamadaas ee beelad oo waliba milaysay deegaanka xubnaha gudiga waliba markaas iyo ka dhawaaqan in shirweynaha la qabto doona magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal 28 bilan Oktoobar una gudub jirna salan dhameeya olaadaha halnagada ee waliba deegaanadaas qaar kumada odayaashii waliba walgaradka ka hoolan halku diray ku olaadiya waliba ay ka baaqayna dhinacyada in iyo markaas iyo ilaaliyan waqtiga lambalmiye shirweynaha sahal buuxda lan dira lamada maleeshi beelad ee waliba ka dagaalamaha ee deegaanada saaxmeegaag iyo waliba sangajawiye ya iska haysada dhulkiyaala deegaanadaasi waliba horey xukuumadda maamulka Puntland ayaa ku saartay go'aan la xiriiray in markaas ay la koohood guura deegaanada ku dhigay deegaanada saxmeegaag iyo waliba sangajawiye waliba ka dhimaday dad fara badan iyo waliba ka dambeyn la guuleysatay in la shal dhaka ama la shal dhax gala lamadaasi maleeshid beelad isla markaana xabadal roojiya madaxweyne hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed sidoo kale gudoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa halay waliba uu soo kulan la qaaday senator Cabdi Haash Cabdullaahi siyaasiyaha gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka iyo waliba ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Maxamed wa Mahdi Maxamed Guuleed Qadara kulanka oo ku dhigay guriga Muqdisho ku deganin Cabdi Haash iyo Mahdi Guuleed yalan ku hadlay suguud xaaladaha ka dambeeyay ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed yanka mahadnaqay lamada mas'uul doorkii iyo qaadan doorashada kuraasta aqalka sare ee gobolada Waqooyi iyo istaylkii tanaasulka ee waliba iyo moojeen lamada mas'uula waliba wadaagnay sidoo markaas in rajaha in sidanka dhow lan bilaaba doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya yanari Sheikh Sharif Sheikh Ahmed kulamada lan ku hadlaya arrimaha doorashooyinka ee dalka Soomaaliya ee si joogto ah ku dhacayaan magaalooyinka Muqdisho iyo gobollada dalka, iyadoo weliba dhowaanahan ay bilaabato doonta doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Meeli dhegeystayaal, warkii Raamna Magdhuun saytan idaacad raadiyo ah bay dhabo. Dowladaha Iiraan iyo Azerbaijan waliba ay qarkeen saarinyeen iyo dagaalaman. Iiraan iyo jimaade waliba ay dhowla tus military ku bilaawtay meelan dhow xadkee markaas wadaagayaan ama la wadaagas dowladda Azerbaijan, iyadoo weliba heesadan dhexayta lamada dal ee dariska ah iyo ku dhalatay aramiyo kuma dayin xeerarkii Azerbaijan iyo lalata Israa'iil oo cadowga hajreenka hayay ee weliba Tehran. Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa sheegtay in dhowla tus sidii ku qayb qaadan cutubyada gaashaman iyo weliba madaafeeya iyo sidoo kale diyaaradaha duuliyaha online ee drone sky helicopterada waliba ay ku bilaabeen meelan dhow isgoysyada Baldishat iyo weliba golfa ee xuduudda Azerbaijan. Iiraan ayaa muddo dheer dhaleeceeyay xiriirka military ee Azerbaijan iyo lalata Israa'iil, iyadoo si weyn markaas aan korjeestay shal iibsashada hubka ee weliba lamada dhinaca. Tehran ayaa sidoo kale ka digtoonaaday dadka wadaniyiinta ee weliba ku nool Turkiga iyo Azerbaijan oo weliba ka dhiirrigeliyeen ahaayeen dhinacyada goosadka dadka Azerbaijan ee weliba lagu tiri badan yahay ee ku nool Iiraan. Kuriyad markii madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev uu sheegay in iyo walaalayaabeeta dowla tuska ee Iiraan qabadaha ayta wasiirka arrimaha banaanka ee Iiraan Hossein Yousin khamiistii sheegay in qabashada dowla tuska military ee gudaha dhulsho iyo qayb ka tir qayb ku eeta madax banaanida qaranka kaysha soo tehra oo rugitaanka Israa'iil ee weliba xuduudaha Iiraan siduu ka sheegay hadalka weliba uu eray Iiraan mandal qodobadeedasa dhaqdhaqaaqyada nidaamka saxuuniyadda ee ku dhinaca amniga qaranka, walibana ay qaadan doonto tallaabo kasta weliba laga maarmaan ayaa eray wasiirka arrimaha banaanka ee dalkaasi. Sida la hubkeeyay diimaadka ee mabaarista nabadda ee weliba Scotland CIBR ayda Israa'iil waliba Azerbaijan iyo sida ilaa iyo waliba 28 million oo hub ah intaan dhahaytii 2010 ilaa iyo waliba 2019. Guud ahaan dhegeystayaal, waliba inta gabagabeyna warkiiraha ma soo kul daraartan idaacad raadiyo ah bay dhawaa warkiiraha ma dhegeystayaal. Abdullahi Salaad Aadam iyo Xasin Saari waxaan sii dirayaa si ay Xasin Aadan khair iyo farsamo ay dhegeystayaal isiin kuma sii tindu soo ka warkiiraha ma idaacad raadiyo ah bay dhawaa tii warkan kulmada uu reedan kulmaana waliba si muqtabaan sidaas iyo amaan Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.